Gas me ni max be wele, bani events be wele.